bantu bange abagaga nabavu baloya nabatunzi bemmere mugamba mutya mujje tuwayemu bannange mujje tunyumyemu ebizibu ebiri mu Kampala ebyetolodde ekibuga Kampala eyumwe muwulira Kampala sigana kyekibuga kyaffe naye misa Kampala buli kada tugobaganya atutulugunya bwe baba basabuvu batu wananyo era batususuuta misa Kampala bawangula akalulu olwamadala nagamenyawo gwe yayita okugenda waggulu laba yatatutulugunya nono tongoba mu Kampala tondaganugundeka mu Kampala
nkole lupia
ekyanzija mu kyalo nkolema ne famire bewo
ngayamulembe
tongoba mu Kampala tondaganugundeka mu Kampala
nkole lupia
ekyanzija mu kyalo nkolema ne famire bewo
ngayamulembe
tulina enugu mu Kampala bantu baffe balina enugu mu Kampala
naye mukume
ebyokubokya temubitya
amukume
ako kakodya kabagoba
ku kibuga kyammwe
kumbalaza batugobako
amukume
mwongere kulwanyisa nnuku
eve mu bantu
ejemidala bagimenyawo n'obulamu babumalawo emyalo egikulukuta banange tusula bubi oyo ye Kampala
kibuga kyaffe
Ssaabasajja agamba atya
amukole
mwongere kulwanyisa nnuku
eve mu bantu
abo wino omugamba mutya
atukole
mwongere kulwanyisa nnuku
bananga tukole
kandi abo wino omugamba mutya
atukole
enesi sikulekana
ena tukole
mujje tukole
abaana basome
abaana basome
enda abakyala bambale
tongoba mu Kampala tondaga nugundeka mu Kampala
tukole lupia
ekyanzija mu kyalo nkolema ne famire bewo
ngayamulembe
tongoba mu Kampala tondaga nugundeka mu Kampala
tukole lupia
ekyanzija mu kyalo nkolema ne famire bewo
ngayamulembe
mulekayo ne mama ne mbasibula fena tunonya sente fena tunonya mbongo fena tuliba investor omugagalo mwavu twagala kimu
equal rights
wacho tulugunya osomba kebyange nobimalawo agamateka gokozesa aganyigo mwavu natalina mugero emali jotika kumachano lwekulombuzo jitwalawa
tetumanyi tetumanyi
baka yandi batugoba emali bajiwa kenali nesana
naye wetu wetu
ligozi mugamba mutya ateka miri agambya atya
katukole katukole
kulako katanga makerere wandege ya fena twagala chimu
equal rights equal rights
tongoba mu Kampala tondaga nugundeka mu Kampala
nkole lupia
ekyanzija mu kyalo nkolema ne famire bewo
ngayamulembe.